hediyankoɓe tedduɓe ka taskaram on yonterejo dande fulɓe ko ɗum woni ceerno mo Doumba hiɗe wondi e nder filmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɓe haalten dow mum ɗen hannde gattaƴere aranere hannde en kalan ko faati e alhaali kisal e nder leyɗe sahel lewru ƴaɓɓindu heɓi hitaande gila sinceede AES ɗum ko dental yuɓɓindirngal leyɗe mali burkina faso e niger e yewtidan e bammadou oumar li
normalement enen hannde ko ɓurko wonde licence ko sati humanitaire oage relation politique uji leyɗe hakkude leyɗe ɗe kadi ma changé
mamadou oumar li ko maritaninaajo wittotooɗo alhaaliiji kisal e nder sahel fa e baŋnge géopolitique arabeɓe kataƴere ɗiɗaɓere taskaram men o hannde gurdam fulɓe nawran en nigéria kalen fi duroɓe ko sammata leydi hecciri fi guure nayi e dammi maɓɓe garogere men diaspora hannde en yewtidan e jeli batal debbo iwdi burkina faso jooɗiɗo ka suriire faransinaare corse jeli batal no sinci ñallal yiitindingal aadaji fulɓe e aadaji corsenaaɓe
jowlol sukaaɓe
rafi ndeenaagu e nder falnde sahel ko ɓuri million naaji ɗiɗi yimɓe no fatti e nder burkina faso e bi'ol limore salndu oni kippundu fi fattotooɓe no wi'e HCR ɓen ko doguɓe koɗooli maɓɓe sabu fitinaaji jaaliiɗi e nder wuroji e koɗanɗe karewo burkina faso karim bahaajo numtondiraaɗo VOA fulfulde wagadougou yiidi e fattiiɓe ka foye fama ɗum ko suudu moolordu e nder laamorde burkina faso ko waalde société civile no wi'e femme en marche sinki suudu ndu ɗuuɗɓe noon no yiiti batte ngurdam e no ekkitoo mecce barki allah e nden waalde renndoyankere nde ardii ɗum aicha diallo e hino jantoore karim bahaajo gila wagadougou laamorde burkina faso
leɓaade yaajunde sukaaɓe innatoon no pija soni a naati le suun ndu a tan weeɓe no njooɗi no ekkito ɗum mono gollan njuuɗe hannden ɓe ekkitataa ko na no weslaari kuu waɗitte e dow ardagan hooreejo ndaaronoo ɗum mono defu nokkuunde ndeen ɗum fiyo saade allah saabe projet foye fama ko waaldeere association femme en marche joƴƴinoyi harsa diallo kanko no hooreejo waaldeere ndeen
so wiyama foyer o dagono aan ka nokkuure a fay suudu mawnu e to yimɓe jooɗi e ŋurdan batan fijan e gollidan e hakkillo men du min joƴƴini nokkuure foye fama faa min gollida e rewɓe
ko famɗi fuu yimɓe waɗooɓe capanɗe njoye rewɓe ɓe muɓɓe mboori ɗum mono linde nokkuure projet o no walliraɓe ɗum mono nokkude o to ɓe mbaala na ñamna ɓe na sawra ɓe nde wona ɗum tan wona ko projet o gollanta ɓe harsa diallo
na anndi ke ballan hokkugo ñannde fuu wela mais so a ekkiti golle jaango jaango wallete donc saabe ɗum minen min darata ko woni golle juuɗe defugon e sañugon e sukaaɓe worɓe du par ce que rewɓe ɓe waran e sukaaɓe maɓɓe janngoɓe ka min tinnoto min ɓinna ɓe école toon woɓɓe du min hollanɓe golle juuɗe dagono soudure
bourama dikko ƴuurana kel bo saabu rafi ndenan ngu o dilli toon o warti ley gallure wagadougo o heɓi jaɓɓeeɗe liwaadeere association femme en marcha saabu projet foye fama kanko ɗo eɓi ɗum mono saa'a ikkitoke ɗum mono gollan juuɗe
bappu ɗum naaɗi ɗum e feccere yam
ɗum e feccere ɗen mbawɗa waɗde ley gollal ngal jooɗi na
bo na ɗuuɗi seeɗa on taaɓaaji en ndi on ɗum honko aali ɗo ɗum ɗum mbannumi ko homiɗa waɗde
ñannen altine e alkamisa fuu waaldere nde no hooƴa ɗum mono anne feere feere no ittina ɗum mono yimɓe jaɓɓaaɓe ɓee harsa diallo kanko no hooreejo waaldeere ndeen
hannde min waɗi programme formation dagono pâtisserie gâteauji biscuit ji min ndaaran du formation mo nafata rewɓe par ce que formation goɗɗo no woodi so wona ley leydi tubaako joomum waawa gollugon ɗo no o minen min ndarata rewɓe jilluɓe ɓee ɓe ƴuwi ley gure ɓe wari ley saare donc ɗum e marsata ley saare o donc ɗum formation min hollata ɓe
hannde no alkamisa ñalaani hanneere nde yo ñalaani ekkitagon haji rattudi ko ƴuurana ɗum mono seba no wondi ɓiɓɓe makko jeegom o heɓi hollitinde ko gilla ma o wari ley nokku o ekkitoken ko heewi
min formama patisserie o gato croquette o e six e mugudu gum do waydo e tawti jabunde wadude jabunde e savon liquido dum ekta
hawa dikko jibo juuri o waddi bibbe makko tato
si wese a yi ata binni ni njaa mbi a goddo jangan aniti ko ngollata ni ya anta golle man golle ma
projet foyer fama ko ko dum mono wadere association fama marcha na walita dum mono kadi himbe fu be jabboto hakili bijegom yaadi hitane wotere so ni be ngari fa be jalta dum wadere den na walila be dum mono bawde seeda fa be kebo be pudda dum mono gollan juude yaati wadira association fama marcha na golla sabe himbe wonbe dum mono lede janane Karim Bahadjo Wagadougou VOA
Ajarama Karim Bahadjo Joni Joni Mijo Hediankobe e Alhali Rafindenagu Ender Sahel
Mijo Mon Emoun
Mijo Mon Emoun
Mijo Mon Emoun
Ndeyon teredo yoga e Hediankobe Neldimen Jian de Mabbe e Ngakere Kisal e Ndenagu Ender Ledemen Tentini e Falde Sahel Keroden Kongudi Mabbe
Commune Abu Sojo did don't know so true people Islamic de Mauritania. Sahel or Jordan have problem with the God for an and the lamb, they won't be done be Yahadi. They won't be Burkina, won't be Mali, won't be Guinea, God hand for Yahadi. Because the election of the Baditan, have a happiest population, Yida women, could do what they have a Yida problem or Gaza. Sarajevo Kadi Kawaiana CDAO and Kawaiana Inyo Africa and Kawaiana Inyo European, Kaben before no one lander. Kono non wonno ben ka demokrat en bi yida jokkandirde ben hebe bi yidi tan ko wonde bangi mabbe be yahabe jokkandira leedi wanena ris andoda on wona demokrat be ngono don e keddo laamuji he
assalamu alaikum we wa fulful down salminama on weltanama ka abdul ka gambia hande hol yande men hande dum no ko wonde hol banen hande der leden men sayda ellene tan leden de ngala laamuji laamu na joodina ndar ittata wadata dum do ko satene maud be ayena dum en gayna ko gannan do hor ma taw ko gayna ko wor ko gattam sabam taki laamu wada ko yobaren population kono stay laamu woni hande laamu be darata yimbe na natina mbara laamu no wada civil ya waro yim wala ya borna civil wado yim janguji arta jodo hande hande sa jogi ma jawdi asusa yam tendi jawdi mandi
Mini jam Amadou Sidy Bey mi joodi karamba sam leedi ko divardo no warta fa jam warta e sahel parce que wonbe tan hande be fonu ko be kambe hore ya ko leedi o be gidi pour sabe sen gida kalda ya andi se kalde se kalda wadi jam warti tan be itir so gonto ay dum sabe tan gida kalda mi ya jam warta
e wewa fulfulde e modi di college mali ono chatele ngondo le sahal o hanni se yeyi dun e chatele mun ne heewi rafi denka wonton rafi ngure wonton ay nyabuli rafi kawral wonton dum fu ko waawi addantu dum hono jogola e laami be leedi lede e daara joda kaldal hakkunde leñi di e hakkunde bibbe leedi le ngondo de don nokkuji de fu yimbe be ngadda potal hakkunde bibbe leedi le e tinno du e ande hono yiti nyifta yiti on jarama wewa afriki
jamnyande mon ko sire amadou so gondo do e montu la jeli do la france e min dirumi sahel on wonir ci ko lamuji militaire di ndokka yimbe dele holde di ngoppata lamugo sim yetta kadi yimbe lidi ndi kadi be ndaro darne tinde habe baawa itulon e jere politique non taw wona itwar wona hare ha minute ro ya be be di na re politique e jeunesse deli wawa soudi li elde on yaara
ko du wono diande mon hediyankobe vewa fulfulde ko fati e alhali kisal e denagu e der leede sahel joni joni jabboden ko do dande fulbe
Dane Fulbe.
kodo men hande ko Mamadou Oumar Li on ko Mauritanie najo 17edo e bangi kisal e der Sahel. Mamadou Oumar Li no okka kadi andal makko e alhaliji geopolitique leyde arabebe. Mamadou Oumar Li a jarama VOA salminima.
Mi salminti mi tibe VOA fof.
Leyde Sahel no fewti fitinaji kewdi e der didubi jowi haadubi sappo yaɓɓidi wano Burkina e Mali gouvernement on huɓindaaki lesɗe maɓɓe fof. Lamdal an aranal holko woni saabi ɗi fitinaaji, holko woni nene e baaba ɗen lurre hakkunde gouvernement e mojoɓe kuliyankoɓe?
Saabi ɗum ko eɗen gandi leyɗel Afrique ɗe terrorisme gominoɗo toon e leyɗel Asie o kelliti ga e nder Sahil o hawri kedi guerre badnoɗo e Libye, hawri kedi guerriya badnoɗo e nder des années 90-92 badnoɗo Algérie. E ko way noon ɗum en jeeyayi ko addi ko moftuɓe pelle moftuɓe ɗe tella tellitade e nder Sahil. Kono noon nden leyɗel nde kedi mbaɗi ndi coup d'état o, on en jeeya kadi mbiɗa andi ko ɓeydi kiɗɗuɗi leyɗel Sahil ɗe surtout e noir Mali o, wonno enen gandi moftuɓe aga awaden ɓe ko toon eɓe calbinanno. Donc hawre kadi trafic armement o e gueɗe mbaɗe noon ɗum mbiɗen hokki kuliyankoɓe wawde dañde ɗe calbi oɗoji men kadi konko laamuji ɗi kadi mbawano wawde rende leyɗel mumen wono iɗi juuti kiɗi ñaaji hakkude frontiére Algérie tan e Mali ko 1350 kilos hakkude frontiére Algérie e Mauritanie mawne ɗe 2000 kilos.
E bange hol wasi waɗude e ka bange développement e nder ɗin nokkeli
ɗeɗo leyɗel jogui des centaines de milliards ganda mbaɗanɗe ɓe développement, mbaɗani école aji, mbaɗani otoji, mbaɗani sukaɓe lippiaki. Donc chômage o e ñaftere développement ɗumen jeeyay addi ko immigration jiiteno, en jeeyay kadi addi ko recrutement terrorisme e nder Sahel o.
Eyi joni noon se daari ko fewndi ko wiyen mojoɓere leyɗe Sahel mbiyetende AES heɓi hitande gila sinceede mayre e lewru ƴaɓɓindu ndu ko kawtital Mali, Burkina Faso e Niger. Aɗa yi polgal e bange kisal e batte AES?
Hay e bangal ɗiɗo leyɗel AES dindude wonno kadi ndendi ko ala ko ɓeydi toon so wona mayde. Donc eɗen gandi ɗeɗo balde tan e attaque dernière attaque mbaɗaɗo e Burkina Faso Barcelo ko may ko toon ko yimɓe huɓini pi kuliyankoɓe Bamako e heeñere Bamako nder heeñere Bamako. Donc caggal o moƴƴani, yeeso o moƴƴani, armamaji nen coode, yimɓe nana maaya kadi leyɗel ne waɗno ɗumen waɗede kuddita pour ha ñawngu sellani ñaw eɗen gandi suki sellani jokkoto.
Wano Burkina Faso gouvernement o noddi civil en tawdede e jippirgol e kuliyankoɓe ɗum woni terroriste en, hay magistrat ɓe ɗum woni ñawoɓe ɓen windama yahoɓe ka haare. Holno jirɗa nden eɓɓore ma eɓɓoje goho ko ƴetta e mana fewtugol ɓe haare kuliyankoɓe?
Nden eɓɓore ine kedi eɓɓore ha gandi ine fewani, sa ƴetti population ma aɗa waɗa ɗumen intégré, aɗa implique ɗum e nder armé pour yiɗa haɓade kuliyankoɓe, a wawa sirnude gonɗo kuliyanke e gonɗo civil. Donc so wi aɗa nannaɓe e nder guerre ganduɗa keɓa kaɓat ko kam eɓe jiita ɗum eɓe ganna ɗum. Donc so jii Barcelo go ko wara ko toon ko tan civil andata population ganduɗa ala formation militaire ala haydara ko sukaɓe tan tottede arme tan mbiya yo pillu aɗa ɗum ɗo ko ɓeydude nannude yimɓe e haare ɓeydude nannude yimɓe fitino. Wonno yimɓe wonɓe toon e terrorisme wonno toon yimɓe wonɓe tan ɓe ko famille ji maɓɓe kamɓe tan gontoɓe sa la même famille. Donc terroriste uji mbattata attaque ɗi civilien ɓe mbaɗa kedi armé o cible won tout le monde ko cible ɗum ñawngu ɓeyɗo tan.
Eyyi se en daari Burkina Faso, Mali, Niger ɗe leyɗe fof ɗe wayli noone juɓɓodiral maɓɓe e leyɗe adunaru, wano Mali raɗike konunkoɓe Faransi, Niger raɗike Amérique naɓe ɓen, joni ko risiɓe ɓuuri ɓattodirde tentini ka bangge ndenagu e kisal, holno jirɗa batte ɗum?
Russi o hoore mum wawna hoore mum haydara Allah haalani wawde wiide en walla he wonɓe ga aɗa walla neɗɗo ko kisɗo gonɗo e guerre wawa wallude gonɗo e guerre kede arme tan wona kañum addat jaam kuri e cundi addata jaam sundu ko kuri e cundi tan addat jaam. Leyɗele ɓurɗi Sahil jogade doole en jogui terrorisme ñande foof mbaɗa ɗum attaque fistinaɓe ɗumen haydara. Donc sécurité militaire gonɗo ga e Sahil o information militaire gonɗo ga e Sahil o en tant que ɓe tutindirani e leden debi ndiwde e mbay wata dimen strategy god pour wawde rendre population
Mamadou Oumar Ly eden andi koko fewndi e der Mali Burkina Faso e Niger hino wawa jalaade leede godde e holko hani wonde darande CDAO ngam habude o rafindena go der Afrique hello hirnange sabu de leede ide feli CDAO ko wasi mballitaade be
la futen ko be biral ni kiccol nawra jurgol wal jurgol nawra kiccol donc ko sumat ko ga esayi do en ma tilfay hatoni Afrique wono en ngandi leedel de wala jogade du ministre sécurité ko normalement en hande ko burko wonde licence lo ko stratégie militaire ko change relation politique ko leedel akul leedel e kirma change parce que en ngandi akul Burkina Faso e Côte d'Ivoire welan e leedel e Benin Niger welan bangal relation diplomatique ko su ko moddiani en tilito e bangal wawdi beedu dinde beedal signifade e leedel e ngiddi fu wirak bonna de leedel kiddindi donc kal leedel hen bonnaani bonnara ko leedel kiddide
Mamadou Oumar Ly a jaarama mi yettima sanne
mi yettima man fi jaarama
fulbe wonudon e hedaade mere weltan yon kala ka wondon e aduna o si a andi a anda a andan si a anda a anda a andata ko Amadou Ampate Ba windi yankejo tarika yankejo malinajo tawado e urpe layinde e lollinde kadi pinal fulbe e pinal afriknabe e none kubal halingol kongol mabien sandawol vewa fulfulde non no fala andude ittude mabien hapu andal mon onon hediankobe bo fati e sandaji faransire inna dum proverbe gila hande nelde men sandawol ngol wela don kartongo de amen WhatsApp men yottinam do yoga edin sandaji imen nelda e hino tongo de WhatsApp de 001 202 304 98 06 001 202 304 98 06 uwoni kowal kowal goo didi kowal didi tati kowal nai jenai jetati kowal jegom idan natana joni tadiere didabere dande fulbe ka tadiere didabere taskaram men o hande ngurdam fulbe nawran en Nigeria ton durobe no samma laddeji hekkidudi ina imabe jehen kadi moritan nultondirado jewa fulfulde Amadou Diop yewtan en fi gimi lele din ko gimi fina tawa wonudi e sebitande mulugol sidi tambitaka karogere men diaspora en yewtidan hande e jeli batal debbo annimido ma mbiyen daranido yuppindirde aadaji fulbe e kortenabe
ngurdang fulbe
ado ben in Nigeria ne obe no egga hakunde kodoli abe samma ma bien hibe dabba laddeji heccidudi kadabeji netore ma neire abe hawra non e chadele e nokkeli goddi tentini karewo lesdi di kedoden jantore Muhammadu Abubakar nultondirado vewa fulfulde Abuja lamorde Nigeria
Dungu latake jengol fulbe drobe kanyebe seyo yaki yende topan la depalwan na ikeba jene seni drobe ibe waita la detimi sababu dalila rewobe temini burti nudirgal yimbe iwadana fulbe illaji do durungol edoni yauti seto be egi na ima e heba fesare Umar Sale koto nder fulbe drobe na i o wangini illa o lidata bananihi
kae mtakura nomi vay de masay jangol liwani abbo no waka ta kura e don kai so min nanta bellu ndu andi ko e gido ndu so ni e kado ma na e gama du fortina ka to de sonna su wara du rema du ka ko ta kura bana i jamin to e ya wona le jininde
ko yata no durgol yarata do yeso
ah durgol rapiti talora ay abaw chito kumbay soma funde hidama
nonoma ayubalam do munyal igajiwa nasara wailan kere lezi Nigeria hala ni viwa ya tura beidata doja banki na imape turdue
Roma kang bojone kang bonga ala wakati kumbustadi martin jimbo wakati dungu ko bigeje ko to ere mama wala musamma bono laddude ko bo labi burti to na kafaino no bodo non joni di wara tai to na ija haini do tatan iri tatal dan yimbe to kata ko mota ya don biata horni ama foto hori to sei mi ko derde balbe ma to na anin balata bilagi den lawli min tawi gabbi do nun awi dum gawri tin pompi don to dol en pani do tin joni gonga la durwa ngolin arduno ti dubi nao bo don kan go tin den to don to dirata dun duwala to da ko hani wiya bani bunne la dure ko yata do inde ma be ge jodi de remata ake ya de durmo den hi wadana be bono wo bi gene den hawata hawa na nai hokkali kanjuma da ko han bono no wali firta remoke da ya ko ani ambe matura de rara fi wani to
ko la bi be handi fulbe drobe hani tokka kam yebuki timu mabbe ko muradi yawo aliyo o latti arjido dental bandira ko fulbe lisal abuja
min ko midi mi dibbo hakkilo gomnati ko mi dibbo hakkilo amin mino ardiɓe ya kamata on tawa gomnati illa iyaka tonton andi fu ɗum ladde ko ɗum shafiki atan to ya kamata gomnati wurtina ngal ɗon lawol ngolɗon ngolngol nagge heɓata nanga e jappo jintarari hakkunde tatal mota to tokkata e hakkunde tonto on ali ton na'i ya kamata nanga e tokka mayi ɗum ɗuɗi amma joni a tawai ɗon ɗum ma ɗum remama
ko yahango wakkati nde ɓillaji ɗi waddata ha Nigeria wakkati tan hollata en Muhammadu Abubakar VOA Fulfulde Abuja Nigeria
a jarama Muhammadu Abubakar joni jahen Moritani ton gimi finatawa mbiyeteɗi lele no e lawol mulude sidi tambitaka lele non no anda e nder futatoro fa e koɗanɗe Moritani Amar Job neldi en jantore makko gila Nouakchott
lele ko jimum bol heeraaki tinde ender futa toro bo yittian ko be kawri en jimum ko arab e ko wiete ko sorawo jimri ndi umru kayse lullin nani ndi jimbi futa toro ko sidi serif haydara mo cilon cagal do yaano jimbi tinde ngoto lele non en fi lele e dangal arab en jam 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 ko wadde en pudi ni wiidi la sey daamo ni bindu deftere le ende en nyaka ka futa toro
ndi ala lele ko wale wayle do hunde ummo ko e ko wonno ene faati goddum do kosam birdam ummo ko e birdam ene faati e kaadam hakkunde birdam dam e kaadam ne ko lele ko leydi ngulndi walla ngulmoni won say mugi ko da asaman kewno do koode won say nyaade do musum ni jo e yewi de kada ndu danade ko do mbi woni ko mi te lele mamma nyimi lele nani jo ko benni
Oyimbe lele e hollolimi dum jattorongal dum namdal Oumar Lalcham Jaindenki
e rendi hewbe jemi lele ene jiya hen Amadou Koly Sall Baran Ndiaye Mamadou Djeba Diaw kono kadi Allah rokke woni ha lele simondiri e indi mum ko gorko mo ganno hono Samba Diop lele kanko kadi taccini ndingo wari mayo aw nanne dum Nouakchott lamur go lidi Mauritanie o yimeni fulbe kanko Samba Diop lele o yimeni julfube hay safabe kadi sabu seedi mum tan ko horeji Mauritanie kadi no on Mukhtar Wuldadda tawtornom hirde makko
yen en hewbi nande ha tinti nder jimbi Samba Diop lele mo nanon ko Musa Ndongo o tinti lenki e atani hen yoga e bidda
to mawdo yimi lele enemi jo ko benni so ko yimi lele enemi jo ko fay arde lele ko jimol udditare aduna jimol lele heñortake lele ko ma dire dirte no bagal woyndu lele ko jimol pawingol e beto dande wana no neddo wela futan yimira
o gorko beltortodo lele jaysi jo amudu en halla fayru mum tumani teski ala kitti lele en godi mum isuka jango
jonnon kam ina wayno gasi halabi hancer ala ko heddi yaade wa mulde o dogo ko nul samba gengal ko wuride ko lentaji garo yidi ngandata na fore lele
hande o letto no be lele en nguri e jinni nare ciagande bacci yidi yidi lele wirni kun am tan amuji nokket mulitani yo afi
yanko be teddube mere weltori jikke mon e do vewa fulfulde mi yetti Buba Mohamed Suleiman on ko jeyaado lesti Nigeria Ousmane Sow jodi do Nioro Mali leydi Gine e bande Salifu on ko mo Burkina Faso men hendi ke bataaki mon on jaarama joni joni yiden e yalti yanko be Afrique nabe karogere men diaspora
Diaspora.
Yontere do hide wondi e Djeli Batal ko debbo pullo torodo iwdi Burkina Faso amo anniyi ma mbiyen himo darani yubbindirde adaji fulbe e adaji di o tawi Corse dum ko surire Faransinare wonunde hakkunde Italy e Faransi jantore Alpha Ousmane Ba
hikka woni nayabu Djena Batal e walde makko noddirtende pendo lawol endan no hebbitade nyalande yubbindirde adaji fulbe e adaji korsnabe yimbe hodube der surire faransinare kors gimi gami nyamete e jaram no tawe hen
e wadan nyanduji Afrique de l'Ouest la Chiri Gapal droit dans fou et puis so an disinaji e wadan tenhaman chobal yo me wadan taliji avec une bibliothèque yimbe so wari fou wadan découvrir wala ndara de nyama de fama ko l'Afrique Afrique comme il y a un attaque et comme il y a un attaque moi la finata fulpe faheba ya yeso faheba ande seda et qui hoken sembe pulaku
Djena Batal yaunu ka surire Corse hebi dubi sapo pawdi e nder den surire wodonde lesdi makko Burkina Faso ujune kilometer aji o pullo toroje njiti hen adaji nandudi edi o gandi wano durugol e mbaylugol kosam
yimbe Corse ɓe woodi ley le pelle ɓe waɗa transhumance ɓe ɓira ɓe waɗa fromage uji wana hino fromage wuro amen ko waru ɗo yiɗum ɗum wimi a ɗum ka na weddi e fulɓe sanne e après yiɗum du adaji ɗo don ɗum fu yiɗum wimi na weli sanne na woɗi na waɗa sababu du yimɓe andodira illa ma donc 2019 min e bandiraɓe am to yimɓe wonɗoɓe to yehi Burkina waɗi waɗi village ji Burkina dans les années taneɓi ko weli ɓe sanne heɓi ɓe yi fulɓe finatawaji fulɓe
ngam sembinde nden jokkere enɗam Djena Batal e ngandidiraɓe makko korsnaɓe sinti walde noddirtende pendo ko gasta wonde chemin de l'espoir ka faransinkore hikka aɓe noddiyo tawde e ngal ñallal jeere final africa jimoɓe fina tawa Burkinaɓe Djena Batal kulal makko ko okkude ɓe jimoɓe yakare e welo welo e wakkati mo caɗele jaali e nder koɗanɗe Burkina Faso e kawte mum
hande Burkina Mali Niger to pullo woodi hande fuu kana ciiɗi seeɗa en roko Allah roko yumiraɗum heɓa walla ɗum futtima e ɓottal e ɓottul e deere na heɓora voyage o na ciiɗi na woɗɗi wana ɗum tiiɗi sanne mais comme la culture nous porte plus que ça ɓe wara ɓe yimay ba ɓe ñaman e ɓe hollan ko ɓe watta ko ɓe andi et puis ɓe andodiran yimɓe ga et puis yimɓe ɗo du andan ko ɓe gondi
Djena Batal inni ngal ñallal no okkamo yurmede kono kadi amo welti sanne yuɓɓindirde aadaji e yimɓe sertuɓe e mbaadi ɓe leyɗe mum ma lesɗe mum woddondiri e dow gimi e gami
edian ko be teddube jo fitimi yewtere men dande fulbe de yontere do iden okkidiri adi e yontere arore siyalla jabi mi do yelani on jam kala ka hikkordon e adunaru on jara.